Talk about it.
Fishy.
Ragaman.
Now you're a man, not talk.
This is serious. Talk about it. Ragaman,
come on.
Mama, come on, Fendi. Kaflika, nikona, kuma, hule. Tini, mama. Nava, bantu, wame, neva, mana, mama, poza. Tizi, wana, poza, ine, nakana.
Kamusi, bozi vena bakonda jema soni. Yanga singa kali yako, na choice yako singa kali yanga.
Fishai,
mama gamba timazendi, kafika nikona kumahule. Chini mama, na wabantu wamene wa mana mama boza. Tizi wana boza ine na kana, nilekeni.
Sankaniza moyo wako na moyo wanga. Osa balaniza moyo wako na moyo wanga. Ni chitichi, ni pikichi, ni chidichi, nega.
Mama kambati mandeni, kafika nikona kumahule. Chini mama, na wabantu wamene wa mana mama boza. Tizi wana boza ine na kana, nilekeni.
Choka kwa joji futi venangu wamatu mafoni kuchoka kuchipata izo kanini za boza wasabiliva mukazi velina alichabe na jelasi sivafuna kuniona nichitika
mama kambati mazendi kafika nikona kumahule chini mama na wabantu wamene wa mana mama boza tizi wana boza ine na kana.
Mavazona, na yora maloto avumela. Boza, imaleta jelasi, kapena kalicho. Chizondi, na kulepela, kapena feli ya mchizungu. I recommend yora maloto, I've concluded.
It's Dr. Silesia, on the beat.